Ekibiina kya FDC kyagala gavumenti emirize entegeka ez'okugoba abantu mu ntobazi esookeddemu yeetegerezebwe. Ssabbiiti ewedde ekitongole ky'obutonde ekinema kyatukiza okumenya ennyumba z'abantu abaazima mu ntobazi era bangi baalabiddwako nga bali mu kwaziirana. Amyuka ssentebe wa FDC mu bugwanjuba Robert Centenary ayogeddeko ne bannamawulire enkya ya leero n'avumirira ebikwekweto bino. Centenary era asabye gavumenti essewo n'enteekateeka okutaasa bannayuganda basobedde South Africa anti bannansi ba South Africa beesuddemu julume ne bagamba nti buli mugwira ali ewaabwe naddala mu bumenyi bw'amateeka amyomyole engugu adde ewaabwe nga tebannamusindiikiriza.